Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa muri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Wavukiye ku muhima usanga mutarabakire muhinga ugatungwa n'isambu muhinga ugatungwa n'isambu nkavukire ese waraye wiriwe muvandimwe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo musuhuje n'abadukurikiye ku ijwi rya Amerika. Ikiganiro cya none kiribanda ku cyemezo cy'ubucamanza mu rubanza ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bumaze imyaka buhanganyemo n'abaturage bo mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro Inyarutarama hahoze yitwa Baniyahe. Ni ikibazo gifata umuzi mu 2017. Bamwe mu baturage bahatiwe kujya mu busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari, abandi bagana inkiko. Ubutegetsi bwababwiraga ko batuye mu kajagari. Ababuranaga n'umujyi wa Kigali bari bagiye kumara imyaka igera muri 5 basiragira mu nkiko. Ku rwego rwa mbere baratsinzwe mu bujurire baratsinda. Saa moya z'ijoro ku masaha ya hano mu Rwanda nibwo inteko iburanisha yari yinjiye mu cyumba cy'urukiko mu mpera z'ukwezi gushize kubamenyesha icyemezo. Urukiko rukuru rwabwiye abaturage ko ari ihame ko nta kibuza ko ba nyiri umutungo bahabwa ingurane ikwiye mu mafaranga, na cyane ko mu gutangiza umushinga ho kubimura impande zombi zemeranyaga ko hazabaho ukumvikana umuturage akihitiramo ingurane ikwiye. N'ingingo yazamuye amarangamutima ku baturage bahita bakomera amashyi icyarimwe, ari nako ababyeyi bavuze impundu. Uko urukiko rwabasomeraga ibyashingiweho rufata icyemezo, ni nako bya byishimo byarushagaho gukendera. Urukiko rwavuze ko abagiranye n'umujyi wa Kigali amasezerano yo guhabwa inzu nyuma bakisubiraho bagahitamo kugana inkiko nta mpamvu ko ayo masezerano yateshwa agaciro. Rwavuze ko nta bigaragara ko bashyizweho agahato mu gusinya ayo masezerano. Rwavuze ko abaturage bagiye mu nzu zubatswe n'umujyi wa Kigali nta masezerano bagiranye nawo, abo bagomba guhabwa ingurane mu mafaranga. Kimwe mu byaciye abaturage intege, urukiko rwavuze ko hagomba gushingirwa ku igenagaciro ryo mu 2017 bakorewe na rwiyemezamirimo. Umucamanza yavuze ko ibiciro bitagomba gushingira ku biri ku isoko. Yavuze ko hakomeje kuzamuka impaka hagati y'uwimura n'uwimurwa, bitavuze ko uwimura yishe amategeko. Umucamanza yavuze ko iyo habayeho igenagaciro uruhande rwimurwa ntiruyishimire, biregera bitarenze mu minsi 15, kandi ko ibyo bitabayeho. Ku batsinze umujyi wa Kigali, urukiko rwabageneye amafaranga babariwe mu 2017 rukongeraho 5% y'indishyi z'ubukererwe ndetse n'5% y'ihungabana batejwe n'umujyi wa Kigali. Mu baturage urukiko rwasomeye mu ruhame, byumvikana ko wahawe ingurane y'amafaranga menshi yatsindiye ari muri miliyoni zigera muri 37 z'amafaranga. Ni mu gihe hari n'ababariwe amafaranga atagera muri 5 million ku mitungo yabo. Ntitwabashije kubona icyemezo cyose, ariko mu basomwe bakabakaba mu 100% byashoboka ko nta 500,000 z'amafaranga batsindiye ku mitungo yabo. Ikindi urukiko rwategetse umujyi wa Kigali ni ukwishyura amagarama y'imanza kuva ku rwego rwa mbere kugera ku bujurire. Icyakora ntirwategetse umujyi wa Kigali kwishyura igihembo cy'abanyamategeko baburanyiza imanza. Kugeza ubu Inyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro mu karere ka Gasabo bahoze batuye hagiye kuzamurwa inzu zigezweho zigendanye n'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ingingo yo kwimura abaturage kubw'ibikorwa by'inyungu rusange yakunze guteza impagarara hirya no hino mu Rwanda. muri iki kiganiro murumva abanenze ibyemezo by'inkiko ababishyigikiye icyo bivuze mu rwego rw'amategeko murumva abatavuganwe n'ubutegetsi n'abahagarariye rubanda mu nteko ishinga amategeko uko bavuga kuri iyi ngingo mbahaye ikaze muri dusangira ijambo dutangiranye n'aba baturage
ntabwo icyemezo kidushimishije twari tumaze iminsi turi kuburana igihe kingana n'imyaka ine dusenyewe tubona amafaranga batubariye umwaka wa 2017 iyo mafaranga babashije kuduha kandi adafite agaciro tumara kubarirwa batubikoresha icyo bita contre expertise kugira ngo tubashe kuhinyuza igere agaciro rya mbere turabikora ariko byaje kurangira iryo gena agaciro nta gaciro barihaye ndumva rero iby'urukikuru bwemeje ntabwo bitunyuze ntabwo bitushimishije nimwibaze namwe igihe twabarirwaga idolari ryari riri ku mafaranga 600 idolari ku mafaranga 1300 ubu ngubu ikingira ngo hafi aho ngaho ibintu byahera byose byarahenze icyo nimba nifuza rwose niba hari twajuriye kuko amafaranga batubariye nta kintu yatumarira
bo mu by'ukuri ntawe dusinya amasezerano kandi n'ikindi kiyongereyeho n'amazi yanjye bayasenye nyeneragiye narahunze nari amafaranga bavuga batanze y'ubukode bw'amazu ntawe negeze mfataho niyo mpamvu rero ngiye kwiyambaza ubundi butaburi hejuru y'ubu ngubu kugira ngo nari masezerano ubwo twasinye nari baze yatugaragarize umucamanza ntacyo navuga kindi icyo wenda afite bagendeyeho ariko icyo nifuza cya mbere ni uko njye bazamba ayo masezerano twasinye nabo bakayatugaragariza kuko tukemera ko twasinye muzi ko baradusinya kiranye cyari cya covid nabwo bari bazanye n'abana bavana ku mashuri babazana mu ngo nabanje guhungisha umuryango wanjye rero icyo gihe namaze basenya ndahari
ubutabera wumva bagombye kuba wiyambaza bwa nyuma nk'uko bivuga n'inkuru
mbo tugiye kubikurikirana ariko icyo nemera cyo nuko nyuma y'ubu ngo hari ubundi butabera buri hejuru yabo
nyine ikibazo tugize ni kimwe amagara mato twarayatanze tuyaha metere sibyo metere wacu rero n'amafagitire turayafite n'ay'ubujurire ariko ntabwo twumva ukuntu batubwiye ngo ntabwo ngo turi mu rubanza kandi n'ubwashize barabivuze turanabirekarama barongera baravuga ngo barongera babireye mu mashini ikibazo ni kimwe ese twaraburanye twanze tugera ahangaha tutaratanze amagarama ariko ukuntu batubwiye ngo badutesheje agaciro nibyo bintu numva njye bitanyuze habe namba ibyo ndi kumubaza narega metere se ko ariwe wamburaniye ngo nongere ntangire bundi bushya
none biragenda bite rero
ntabwo mbizi nanjye ukuntu mbiri bugende ubwo ni ukongera kurega ngo umujyi wa kigali tukongera tukajurira
kandi mama waba abana aba bana tuza gutanga ikirego njyewe amafaranga narayashatse ndaza ndayamuha ngo ntangire igarama y'aba bana bagobokeshejwe muri urwo rubanza ubwo urubanza rukomeza gutyo igihe cy'integura rubanza kiraba urubanza ruraburanwa barongera bagaruka ku igarama arabasobanurira ngo igarama babigenzure neza igarama ryaratanzwe igihe kiragera ubwo tuza kujurira mu gihe cyo kujurira ntanga amafaranga y'ubujurire 40,000 kuri buri muntu 120,000 ndabitanga twese uko turi batatu uyu munsi wa none rero ubujurire bwabo ntibugaragaye hanyuma igarama ryabo ryatanzwe ntibigaragaye umva ayo mafaranga yose mpombye none ngo nta gaciro bifite ngo iryo garama rya mbere ntiriri kugaragara n'ibigarama rya mbere ritagaragara irya kabiri rigaragara kuki ubutabera bwo butashyira mu gaciro ngo aba bana babahereze ibyo nabahaye nk'uko nabona bibahaye babibahe
none se wowe wabonye umutungo wawe
uko bawumbariye 2017 niko bawumpaye niko bawubaze
angahe
hamwe bahamaye 16,400,000 ahandi bampaye 11,100,000 basomye 27 ngo n'utundi ngo n'5% nase nabikurikiye kubera ihungabana ry'aba bana ubwo nuko babyanzuye nuko bigenze
uko babyanzuye se kuri wowe wumvaga ari ibyo cyangwa uretse wenda aba bana bahungabanyije
uko babyanzuye kuri njyewe mu by'ukuri ntekereje n'igihe nahereye n'uru rubanza kuva 2017 ndizagasaba iyo ngiyo ndi mu rumanza kugeza uyu munsi wa none ni nko kunca intege nabuze icyo nsubiza n'icyo ndeka ntabwo nari kuvuga ngo hoya cyane ko umucamanza wavuga ati gewe icyo nkoze nsomye urubanza nk'uko yarutumwe nta kindi ngene nakubona nakongeraho ubwo rero sinzi inyuma yaho niba tuzabyakira cyangwa tuzakomeza kuko bizagenda sinkuzi uretse imana yonyine yadutabara nabundi
turarenganyeageraga amafaranga angahe umutungo wawe
wanjye wanganaga na 3,400,000
wowe bakugeneye iki
ngiye kugezana n'uyu munota ntabwo negeze numva izina ryanjye ku mpapuro nasinyeho mba mu ntegura rubanza ndetse no mu rubanza mu mizi ntabwo negeze mpamagarwa ubwo bari kutubwira ko hakiri igihe cyo kubikurikirana reka dutegereze turebe n'abandi bagenzi banjye benshi numvishe
hari n'abasinye amasezerano kandi tuzi neza ko ntayo basinye abo bose barahari umva ko ni kibazo gikomeye
ngero tunabonyemo nsa nkaho ntishimiye itegeko shinga mu ngingo yawo ya 34 ivuga ko umutungo w'umuntu ntavogerwa baravogera turabyumva itegeko yo kwimurana ku nyungu rusange mu ngingo ya 35 36 rivuga ko ari ingurane ikwiye Yungwani kwiye baratubarije ibiciro bya 2017 yire gisanga tumaze imyaka 7 nibyo baduhaye kaje narasumye sanga nige nagaciro ry'akare badukoreye naryo ntashingiro kubera ko nta n'umuntu warikoze bashingiye kwiye gena gaciro ya 2017 hashize imyaka 7 ubutaka bwa nyarutara mu ngu wa busigayeho ariho batwimuye bugeze kuri metero kare ku 130 nibwo ari kwishyurwa twebwe batubariye ku 12 hanahantu biri muri gazeti ya leta nibiciro bishakiye nibyo baduhereye ko tumaze imyaka 7 ni ikibazo giteye kwibaza gusa icyo nshima wenda nuko bagaragaje ko dutsinze ariko ibyo nenga nibiciro biri ku isoko ntabyo baduhaye
ikamukira ese yandikiye n'icyanishije bakujugunyire nabwo zahize ahubwo magingwa ya
cyababaje abatari bake ariko hari nabo cyanyuze uyu wahoze mu nzego z'ibanze muri Banyahe yari yarahawe inzu yo kubamo mu Busanza nta masezerano yagiranye n'umujyi wa Kigali
njyewe nabaga mu nzu nabunyuzamo ariko nta masezerano bampaye ariko nemerewe guhabwa ingurane mu mafaranga
none se ubwo iyo nzu ntabwo baza kuyikwirukanamo
ntabwo neza mu matama ingurane kuzamo ko nzayivamo ariko rero mu gihe bataranyishyura ntabwo nemerewe ntabwo nayivamo
bagomba kukwishyura angahe
miliyoni 8 n'ibihumbi 800 na 600 n'icyenda magana angahe hanyuma bakongeraho 100% biri hafi mu 900 miliyoni mbona atandatu kujya n'ubukererwe n'atandatu kujya n'ihungabana na miliyoni 900 n'ibihumbi 600 aya mafaranga ni menshi nzajya hirya ntabwo umujyi wa Kigali wapi nzajya hanze y'umujyi wa Kigali njye gushaka aho norora aho mpinga mbo umuturage ariko nyine mfite icyo afite urabona ngewe n'ubundi ntanga ikirego
yego
natanga ikirego saba yaya ndi bambarije kubera yuko kuvuga ngo ibiciro biri ku isoko buriya hari ukuntu dukora amakosa buriya n'abantu komite ke baza kumenyesha umujyi wa Kigali ikiri bamenyesheje ibiciro biri ku isoko bakajya icyo babivugaho mu buryo bwemewe n'amategeko ariko ni uko wafata igipapuro ukiyandikira nanjye ndiwe ndiwe ntabwo nayatanga ibyo bumvikanye yagenda agaciro baduhaye njyenyine njyewe niyo ntasabye ku giti cyane nta yandi narengeje kuko ntasabye kandi niko bayampaye utuma igihembo cya avoka niko bikirana n'urubanza andi yose bayampaye nubwo urukiko rutambaye n'igihembo ariko yaramfashije nzamwishyura 500
none se urumva umeze ute
ameze fureshi
gute
ameze neza mpaye n'umusaza namubyinira ni ukuri
umusaza uravuga nde
umusaza Paul Kagame
kubera
rega buriya yatanze umurongo ku butabera ubutabera abantu basiragira mu nkiko imanza zitsinda cyane ko yashyizeho politike kurwanya akarengane kandi nkamvuga ko n'urukiko rwampaye ubutabera pe
bagenzi bawe benshi baravuga ko barenganijwe wowe uvuga gute ko warenganuwe
njye nta karengane mbonamo kuko ibyo nasabye nibyo nahawe kandi nabo barava ngo barenganye ntabwo bahabwa ibiri hejuru y'amategeko
muracyateze amatwi radiyo Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho turi ku ngingo irebana n'icyemezo inkiko zafashe mu rubanza abaturage bahanganyemo n'umujyi wa Kigali ku kubimura ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange kuri mikoro muracyumva ehabagira ubusa dusangira ijambo yanavuganye n'umwe mu banyamategeko batangiranye n'izi manza ni Pierre Celestin Buhuru wari ufite itsinda rigari yunganiraga
biraterwa n'abamwe tuburanira hariho abansabye uko rwose tushobora kujurira niba bishoboka
yego
kumvi nabemerera kubera ko ahubwo nanjye ndi kubyumva ibyo abacamanza bari gukora muri ruriya rubanza.
None se ikibazo gikomeye ko bemeje ko batsinze mukamwari mu maziri ya myaka mubaruranira bakaba nta gihembo cy'avoka bategetse hagati yawe n'umukiriya bizagenda bite na cyane ko bari gutakamba bavuga ngo babageneye inyica ntikize.
Nibyo koko babageneye inyica ntikize bagereka no kubeshyira abenshi ngo basinye amasezerano mu gihe tube dufite ibimenyetso by'uko aya masezerano hariho abatarigize bayasinye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ni ikibazo ngorabahizi kujurira birashoboka kubera yuko bwa mbere baratsinzwe ubu ngubu noneho impamvu bavuze ko batsinze numva rero impamvu ko yakoze ihindutse umuntu ashobora kujurira bwa kabiri. Ikibujijwe n'uko umuntu ajurira kandi yatsinzwe ku mpamvu zimwe. Ubwo rero kubera ko impamvu zirahindutse batsinze ariko bahabwa ubusa bashobora kujurira mu rukiko rw'ubujurire. Icyo ni kimwe. Icya kabiri abafite za expertise zirenga 50,000 nabo bashobora kuba bajurira none mu rukiko rw'ubujurire. Ubwo rero biraterwa n'ubushake bwa buri muburanyi. Abafata inyica ntikize barekera aho, abashaka gukomeza kujurira bajurire kubera ko itegeko rirahari, uburyo ubutaka bubarwa bwabo, ibyangombwa byabo byari byarabazwe, igihombo bateye, donc bashobora kuba bajurira. Ariko kandi abadashaka kujurira ubwo bafata iyo nyica ntikize. No muri urwo rwego nanone igihombo kirahari kubera ko niba batageneye abavoka igihembo kandi abo bantu bararishya abavoka, urumva igihombo cyabo kirakomeza kwiyongera. Nabyo rero byatuma nabyo ubwabo bajurira kubera ko itegeko rirahari riteganya ibihembo by'abavoka. Wenda iyo bavuga bati abavoka tubahaye angahe, wenda akaba ari make yari hasi y'icyo kigereranyo giteganywa n'itegeko. Ariko kuba ntacyo bagennye nabo ni ikindi gihombo kandi karengane.
Hanyuma se bariya bagiye bavuga ngo ntibatanze amagarama kandi mwarabunganiye, umuntu yaburanye ate ataratanze igarama ry'urubanza?
Hariho abashobora kuba ataratanze kubera ko urabona cyari igikundi kirekire cyane abantu bakihisha mu bandi akizera ngo azagendera ku by'abandi, nanone bakihisha ntatange iby'agarama
kandi bavuga ko bafite n'inyemezabwishyu bigaragara ko bishyuriyeho.
Ufite inyemezabwishyu igaragaza muri sisiteme zo kudashobora kubihisha ntabwo ushobora kwihisha. Iyo ngiyo ni ukwibeshya, umucamanza ashobora kuba yibeshye rwose. Ibyo ni ibintu biri kurere nta n'ubwo wabonye uri iruhande. Niba utaratanze igarama biragaragara, niba wararitanze biragaragara muri sisiteme.
Njyewe umucamanza so mu rubanza nari mpari.
Wakomeje kuhaguma
yari amarira gusa na cyane ko hari abantu bagiye bibura bagategereza ko babasoma muri urwo rubanza kandi baraburanye, umucamanza akababwira ngo ubwo ntimwabaye ababuranyi muri uru rubanza.
N'abantu bari benshi cyane, bari benshi cyane, n'amakosa arashoboka rwose, cyane cyane ko imanza bagiye bazihuza ari nyinshi. Birashoboka ko rwose umucamanza nawe yasimbuka izina akibeshya kuri bamwe.
Ubwo birahura n'abantu bagiye bayiregera imitungo irenze umwe. Hariho nk'uwavuze ko yari yararegeye imitungo itanu, ama UPI atanu y'ubutaka bwe, ariko agasanga bamubariye umutungo umwe. Umucamanza ati muzabikurikirana mu bundi buryo, ntabwo ari uyu mwanya mwabikurikirana.
Baraga biragoye kubera ko hari n'abenshi bahisemo kwiburanira badafite n'avoka bakigira muri sisitemu ubwabo. Byose birashoboka rwose, amakosa arimo rwose ku mpande zose, amakosa ntabwo yabura. No gufatanya urubanza rurimo abantu ze abantu 30, 40, 50 uyigura ngo byo biroroshye.
Nk'umuntu waruhicaye nkurikije umubare wabo, amafaranga yose babageneye ashobora kuba atageze muri 1,500,000
bose hamwe
abo basomye. Kuko uwamenshi se ko numvise ari 37 abeshatu ab'umunani abeshanu 10 gutyo 20
bo. Ikintu cyiza kirimo cya mbere ni uko hari aho bemeye gutanga amafaranga.
Yego,
icyo ngicyo ni cyiza, tugomba kugishima kubera ko aho ngaho umucamanza yagiye mu buryo bw'itegeko ndetse no mu buryo ubwenda bwa aya masezerano bavugaga ngo bari barakoze, kubera ko ari amasezerano yavugaga ati udashaka ingurane y'inzu bazamugenera ingurane ikwiye mu mafaranga. Ubwo rero umucamanza wa mbere kubera ko we yari yabimye amafaranga kandi bari yo bishakira kuva rero amafaranga icyo ni kimwe kigaragaza ko umucamanza wa mbere yari yaribeshye umugore wa kabiri ikibazo kijemo n'uvuga se aya mafaranga dutanze ese ajyanye n'ikigero cyaho agaciro koko k'ubutaka kageze n'agaciro ka contre expertise zari zarakozwe aho ngaho rero niho hari ikibazo wenda cyaza kusurwa mu rwego rw'ubujurire kubafite amahirwe yuko ariko njye ndumva mu mahirwe yo arahari kubera yuko impamvu zahindutse impamvu zahindutse rero umuntu ubujurire burashoboka byumvikanye ko hari ibihuha bivuga yuko ngo abafite imitungo yabo iri hasi ya miliyoni 30 bose bazabagenera amafaranga ariko abari hejuru ayo mafaranga batazayabaha nibi byari ibihuha ntabwo bifitiye igihamya uretse kunabyumvaga mu bakiriya bacu urumva ari bakeya cyane ababonye izo miliyoni zirenga 35 nyamara urebye expertise yari yarakozwe amafaranga bari baragenewe hariya ahantu yari amamiliyari so kubona rero bagiye kajya hasi ntibigere no kuri miliyoni 100 ku bantu bangana kuriya nabyo ni ibintu bigaragaza yuko batakurikije umubare ugezweho ugenwa n'ukuntu amategeko agenda ahinduka y'uburyo babara agaciro k'ubutaka ibyo bishobora kuba byakosorwa ubujurire rwose
dusangira ijambo yanahaye ijambo Depite Frank Habineza umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda yakurikiraniye hafi iby'iki kibazo
yego twabyumvise
yego
icyo navuga ni uko nishimiye yuko urukiko rwemeje yuko abaturage ari bwo mu buryo butemewe n'amategeko kandi ko abarenganye rukemera kubarenganura si cyo kintu cyashimishije cyane kuko nibura ubutabera bwagize inzira nibyo koko twahangayikishijwe n'uko ibiciro bagiye koheraho amafaranga yabo y'ingurane bitajyanye n'ibiri ku isoko muri icyo gihe
yego
kubera ko kuva 2017 kugeza ubu imyaka imaze kuba 7 hari byinshi byahindutse ku isoko so ni ikibazo ariko niba ari itegeko rihari icyo twavuga ntabwo twavuze itegeko ahubwo icyo tuzasaba ni uko ibijyanye n'ibyo biciro bya expropriation ko bigomba kuzavugururwa
aho ngaho muzabisaba mu rwego rw'ishyaka muzabisaba nk'umudepite uhagarariye rubanda mu nteko muzabisaba mu ruhe rwego
yombi tuzabikora nk'ishyaka tuzabikora nk'abadepite aho twabonera ubuvugizi wose tuzabikora yego
ku bwanyu byagombye kuba rigenda bite
njye numva niko byagombye kuba bijyanye na n'ibiciro biri ku isoko kuko ni ukuvuga ngo ntabwo ari wonyine n'abantu bimuwe mu Mutara hariya agabiro ku bijyanye n'ikibuga cy'indege nabo barabimbwiye yuko bababariye nabi kubera ko ibiri ku isoko bitandukanye n'amafaranga babahereza ugasanga mu by'ukuri nubwo sitwe babibahirije ariko tubagiye n'ubundi abaguyemo kuko amafaranga umuhanda ngo ashobora kuyakoresha kugira ngo abone ahandi yaje bivuga yuko bariya bavuyeza Kangondo na Kibiraro amafaranga bazabona ntacyo azabamariye ntacyo bashobora kubona mu mujyi wa Kigali keretse bagiye mu giturage iyo mu cyaro bazasama n'ahandi hose bikasaba yuko byari kuba byiza ibiciro bivuguruwe vuba binashoboka kibonye bikwiye babyigaho bakaba amafaranga akwiranye n'igihe
hanyuma ko hagiye harimo ibindi bibazo byinshi hari abibuze ku ntonde kandi baraburanye umucamanza akavuga ngo ubwo ntibabaye ababuranyi muri urwo rubanza ibyo byose muzabireba
ibijyanye n'abo baburanye cyangwa se abatari mu madosiye ibyo ruva ntacyo nabikoraho cyane byasaba yuko bashaka abanyamategeko bakabafasha gukurikirana amadosiye yabo
ku musozo w'iki kiganiro twumve madamu Victoire Ingabire Umuhoza umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi ritavuganwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda nawe arasanga iki cyemezo kidakwiye
ikibazo gishingiye kuba abacamanza batarakurikije itegeko icyo rivuga icya mbere cyo nibyo ko kuba bakurikije ingingo ya 35 igice cya mbere kivuga ku bijyanye n'indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga cyangwa ubundi buryo icyo cyemezo cyo nicyo bashingiye rwose kuri rya tegeko rigena ukwimurwa abantu ku mpamvu z'inyungu rusange ariko ikintu ntekereza kandi gifite ishingiro Kangondo bashingira bavuga ni uko irabye iryo tegeko mu ngingo yaryo 22 igice cya kabiri ivuga ko ibiri kuri ubwo butaka byaba inzu byaba bikorwa ubutaka ubwaryo n'ibindi bikorwa byose birimo bigomba guhabwa indishyi ikwiriye kandi iyo ndishyi ikwiriye ikaba ifite igihe igomba kubarirwamo kuko ni ibyo ku ngingo 36 bavuga ko iyo ndishyi iyo bamaze kuyumvikanaho mu nyuma y'iminsi 120 uwimura agomba kuba arangije kwishyura abo bantu wajya kureba imitegeko nanone ugasanga hari abavuga bati ndishikwiriye iyo iyo myaka iyo minsi 120 irenze ugomba guhera ku gaciro k'uwo munsi kandi ingingo ya 2024 neza ivuga uburyo buri mwaka hagomba kubivugururwa igena gaciro ry'ubutaka n'ibikorwa biriho uvuga ko rero niba urukiko ruvuga ruti mwarumvikanye 2017 ariko bagombye kumenya ko hashize imyaka 7 uvuga ko igena gaciro bagombye guharerwaho amafaranga bagombye guhabwa sa 2017 nay'ubutaka bw'uyu munsi agaciro ubutaka ufite uyu munsi umwaka 2024 kuko ni kwitegeko rivuga naho rero mbona abaturage ba Kangondo bafite ukuri mu gihe bavuga bati ntabwo twishimiye icyemezo cy'urukiko kubera ko urukiko rwavuze ngo bazafate amafaranga 2017 kandi itegeko rigena ko igihe imyaka iminsi 120 yarangiye abantu batari bishyurwa iyimurwa riba ritaye agaciro bya urukiko rwavuze ngo habaye ubwumvikane hagati y'umujyi wa Kigali n'abaturage ba Kangondo 2017 ariko kuba umujyi wa Kigali utarabishyuye nyuma y'iminsi 120 iteganywa n'ingingo ya 36 itegeko rijyanye no kwimura abaturage ni ukuvuga ko nyine rya masezerano bagiranye yataye agaciro kubera ko ibyo bintu ntibyabaye hagomba rero gukurikizwa kureba uyu munsi agaciro k'ubutaka akaba ariho yo bakagombye kuba amafaranga bahabwa
buriya se iriya minsi 120 mvuga iri mu itegeko ryo kwimura abaturage ku bw'inyungu rusange ntabwo ishobora kuba yarahuye no kuba impande zimura ari zimurwa ahubwo zitarigeze zumvikana bakaguma muri zo mpaka nk'uko umucamanza bivuga
nyine iyo hajemo hatabayemo kumvikana ni hahari ntabwo bituma itegeko ritubahirizwa nyine rero hatabayemo kumvikana bakajya mu manza nka kuri abagiye mu manza kuko ni itegeko ribivuga impande zombi zigomba kumvikana iyo hatabaye kumvikana bakajya mu manza izo manza zibaho kuko zigakurikizwa ariko igihe urubanza rwaciriye igihe cyafata icyo ari cyo cyose iyo bagarutse bagomba kureba kuko ubutaka buri mwaka buhindurirwa agaciro ni ukuvuga ariko icyo gihe bibaye nibyo habayeho n'izo mpaka nyine kubera ko batumvikanye kubera ko batumvikanye niyo mpamvu hagomba kubarwa igihe bumvikaniye igihe urukiko rubakirije noneho bagomba kureba akavuga butaka uyu munsi bufite akahe gaciro ntabwo bavuga ngo cya gihe mwari mwabyemeranyijweho ntabwo byahise biba kandi icyo gihe impamvu cyabaye niba baranemeranyijwe icyo urukiko rwirengagiza ni uko nyine hari habaye kumvikana ko abantu bamwe bazahabwa amazu abandi bagahabwa amafaranga icyo gihe rero cyagezaho amasezerano bari bumvikanye umujyi wa Kigali wemereye abaturage urugero ruvuga ngo uzabaha amafaranga wageza wisubiraho ushaka ko bose bahabwa inzu ndetse wemeza ko na bamwe ari mu manegeka nta n'amafaranga bagomba kubona kuba rero byaragezaho uwimura ari umujyi wa Kigali ukoragezaho kwisubira ku cyemezo wari wafashe niyo mpamvu y'amasezerano ya 2017 nta gaciro gifite ntabwo urukiko rwagombye kuvuga ngo bumvikanyeho ntabwo bumvikanye kuko icyo gihe umujyi wa Kigali wagezaho wisubira uravuga uti mwese turabaha amazu kandi atari byo bari bumvikanye
none se kumucamanza yanzu yavuga ko ngo ikijyanye n'igenagaciro rya 2017 ngo iyo habayeho ukutishimira igenagaciro ubundi uwimurwa ariregera bitarenze mu minsi 15 akavuga ko mu gufata icyemezo yasanze nta n'umwe wigeze aregera iryo genagaciro yakorewe
ibyo nabyo ntabwo nzi ko umucamanza kereka niba baburana bataratanze amakuru ku ngenzi ko batanze ko nakurikiranira urubanza kuva rwaba mwibuke ko habanje kubaho kugerageza ku ngo mujyi wa Kigali n'abaturage ba Kangondo kugira ngo nyine amasezerano bagiranye 2017 abareshyirwa mu bikorwa iryo geragezwa ryabaye rero habaye kubanza kubunga kuko hari inama njyanama zagiyeyo zo ku rwego rw'akarere bagerageza kubunga birananirana ministre akiri kaboneka muzi ko yagiyeyo n'amagambo yavuzeyo abantu baracyayibuka ibyo byose ni ukuvuga ibyo byose byakerereje abaturage ba Kangondo kujya gusanga urukiko ngo rero ntabwo urukiko rwagombye kwirengagiza ko izo nzira zo kubanza kunga umujyi wa Kigali n'abaturage zabanze kujaho ibyo rero yagombye kubanza guhera ahubwo akavuga ati ese igihe mwatangiye gusaba uwo muhango wo kunga abantu kuko umuhango wo kunga abantu uremewe mu mategeko yo mu Rwanda kumbira kugana inkiko abantu bashaka babunga akareba ahubwo akavuga icyo gihe mwaganye abo kubunga hakimo igihe kingana iki n'icyo gihe umucamanza agomba kureba ariko ntabwo agomba kureba igihe abaturage ba Kangondo bagiriye mu rukiko
inshuti bakunzi baradiye ijwi rya Amerika by'umwihariko abakunda dusangira ijambo iya none nahanye isoreje nshimiye buri wese ku musanzwe mu kiganiro ntibagiwe namwe mwadukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu kuri mikoro mwumvaga eh bagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise nongiye kubashimira namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.